bwayogera Mukama gy'oli.
Nulina wakaba naliwo, mutima nagulaba nga kuyebe. Lwe wafirwa abazadde olwo n'okwamu wajula okuzirika. Enganda lwe zakuleka, emikwano lwe gyakuyiwa. Waita nkuyita benze ne njitaba, ng'oluyogaano lungi luyogaana. Ze nayitaba gwe tewawulira, naye nga mu mutima nze nkwagala. Oli wange ku bwange, nakutonda mukwano, sirikuleka nze.
Tunulira nze,
sempera ye.
Tunulira nze,
nkole chipya.
Tunulira nze, munange. Tunulira nze,
temuli chiraba, temuli chimanya.
Senge omutima ne gujula okuyulika. Wagamba obulumi obukujjudde bususe okukawa. Mbundo okuva mu buto tewafuna ku mirembe. Oyambye bangi ne berabira, ne wawola ne bazirya. You were rejected and betrayed, naye nga nkulaba obigumira. Laba maziga ge wakaba, akasumbi ko kajude, towanika mukwano.
Tunulira nze,
sempera ye.
Tunulira nze,
kole chipya.
Tunulira nze, munange. Tunulira nze,
temuli chiraba, temuli chimanya.
Ntusa nowe sigwa wange,
ntusa nowe sigwa wange.
Sabati oya galaba kuwe weire,
ntusa nowe sigwa wange.
Wasabo mwana kuwa devalongo busa,
ntusa nowe sigwa wange.
Motoka joya galaba kuwe wevugire baby,
ntusa nowe sigwa wange.
Oli mwana. Twala mafuta nkuwade mkuweleza, sangula maziga kati sanyuka kotuse. Olulala watabulwa, wasobelwa, wazirika. Amazima wakowa, mewetamwa, tewawanika. Zena kula wanga tovitegera, na yeno sala onesige. Paku sekere langa buli woyita, mukwano abaku joga nga te wabatiza. Olweni nyali ange wasonyiwa, kanku sasule mulu jude. Eliawe sigwa mbera nowe sigwa wange,
ati ntusa nowe sigwa wange.
Sabati oya galaba kuwe welire,
ati ntusa nowe sigwa wange.
Wasabo mwana kuwade balongo busa,
ati ntusa nowe sigwa wange.
Moto
na twala mafuta nkuwadde
muweza
sangula maziga kati sanyuka ko
tuse.